mtoto ya Pamela.
This is Henry Sam.
Awe. Empire Ngoyo, yeah. Selamanka na na malenang, salama na tulingay. Alam pala na selimangay, yeah. Ngalingi na yeba na niyang kela bolingo nzambe o yangaye. C'est vraiment compliqué. Nazolo veye, akengelinga. Nazolo kaluka nzela, atele nga kadena. Nandimite, nandimite, yeah, no. Nako kite, yeah. Bolinga mwasia bato, c'est pas vraiment facile. Bolinga mwasia bato, c'est difficile. Asalaka, yoso ona lingaka, eh. Atambolaka, denge ona lingaka. Bashanti yese na ye, mobulu yaza mwasi na ye. Sala nyoso le ilanga. Parce que l'amour sans toi c'est vraiment compliqué.
Ngai atana katya bolingo nazo bunga seriko lingo yonde siko nzambe ya kosaki nalengyo neti na film nalengyo atana reality nalengyo ya kibonko ko design umeni roga hapo kwa love tu ndio napotea na roho ya kupenda hapo ndio Mungu alinikosea basi kana yeye na plina wewe songe nipenda mashiri kabla yeye na unafaa upendwe tu vile unakaa fiti pewa sweet nothings masikio na gravity jikoni weni mwenyewe bedroom weni odari matilio la siku shtui sijui oh
na lelio bebe
na
lingio sinte ble
Chakona, pesa miera maradira lakini pinga mabor Chunyi onge gimor, daka chana kionge laf Chalo kikuchima onge gilogo, wameomba talaka Waka kimbia na sayani lifestyle mzima Ola utapendwa na bima, maybe make time to dinner
Mawa kudeliva once a while It's the little things you know That makes it magical Touch your heart and maybe more And you won't have to go I still go on ahead
Sali nyaka kona
Makala nengipi
Don't you be searching for
You can call me baby
Mami love it to mo koko
Kasta chwa di bima Naleli
And my good friend Okello Max Imebidi tuingie ya nchi nyingine ndo ni kuambia ukweli mama. Hii mapenzi ba. Tamu sana. Unajua tayari na kupenda mama.